will sing glory, sing alleluia. Sing glory, sing glory, glory will sing glory, sing alleluia. Sing glory, sing glory, glory will sing glory, sing alleluia. Sing glory, sing glory, glory will sing glory, sing alleluia. Sing glory, shall cease there.
Please stay.